studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumari tapantati lewru julie jana yamde jabiri maslima e sappo didi der maison de la presse pamoko jottinono do kabaruji di yumaroji galo sekrabo competitivité kanko su gelko kala may go warono holli taw na dati do ha nangudi nyaloma hande ko nayri bangal denago weltinde politique li leddi e lamu lobbo kanen wotedi di kani wadirde le o do nokko mo hani haldi do halaji wakandi tiida halaji mawdi ngoni li leddi malindi ko nayri bangal wayde denago wakkati fu do matuti le galluje de fa yottole gallure bamako de wakati jata mangal paden be jati ngoni tiagal di do bonandaji kambe laami mangal paden be bi hi hono tawado wodi o do golle fu jukkoji do be gada fewde mudun mi giltini micro jamme bi hono kabaru gidraagu wori hodo fu lati sababu gidraagu nafata nyalawma hande tam gidraagu an wodi o ngaram famtade do e journal gal di wonno sembe kabaru je dimi jogini on do beterne di bismillah modon e hedaade sugel ko kala may ga nyaloma hande mo hani holitinde hon datti do han nangodi golleji makko kani yowade do majjun holitinde wiide yoga datti di funayirto bangal denago leleedi malindi kani datti politiki fa yotti yon non nuyga de seriyaaji de kani weltirede kani dum wotteji labudi kani wadirde le nokko miccitede wiido mo hani halde di do halaji wakande tiidalaji mawdo gondi e mate leleedi malindi ko heewe jamarnde do furdu wi wotteji député kani president yakku dum wadle hitan 2022 de fa kebe famtar kedde momodou sama seku
goto gede ngo hejo golle o yuddu huncangul hore kabaru denagu bangal mudun kanko premier o sarti kewal imadraji di habiti wetan hinnoto dabereji fakul hejabe lamule nukuji di wayru denagu wuri dun holitama batu modo du yewtagol leedindi e joingol golirde wotere humaninde jogala wuteji na sarta ele gubal dido bangal shugal kukala mega sarti dun yewtagol sarewul wuteji bilidi député en e kanyo dun sareji bilidi pale pultinkobe bangal gubal tatobal do kabaru jogola lobulamu premiero humpiti dabare habugol fasane kala koni njibu jawdi so bangal chakite gedede kanko horejo gouvernement o na anni huncangul hore talkuru hewtagul deere hakunde bibe leedindi ka non do hejo golle hawrti alhaali mutreji buri fuf kabaru jande chakite hitande be jangnobe 15 octobre 2016 be magistrat be dun sarti mutre golle le ko rata ko tawene bibe leedindi ngoytike waydinde nagu e kanye tellaaji gurdam
lebbi jo heddini lamu hakkunde jono wori leleedi meden di be koliti wiide o do botu sa jeewi faabe joto yalla hono golleji mabbe di kanna birede yeso non kanko ndarto ande no dirte Ibrahima Mamadou kono hollitiri wiide o wi golleji di fuba golleji le wattu keddini lamu hakkunde jusu ni be nabaydu yaade yeso wi di do golli sa jeewi wajibe ngadan batuji mawdi kanye ko nande mudu kedden ko mo sifido hendo faccitan Mamadou Sama Seku
la transition dans un pays pas pour rôle de changer les institutions constitutionnelles
andon wudi transition le lidi wana fi weltere gulde moode mani denagu madum politika ko wana fi fanda transition hinade yewtagul fanda transition yo buri fuf hinade ko wodi ko landene wuteji labudi yalla president mo bibeli subi na hebe tawedum mo politiko fuf jabani yalla gulleji lamdi fuf na hebe hunchina de hore le sariya hakilo amin kay yewtagul gutul mbagul latar sababu je wuteji yo huncangul hore gulirde wotere jogolo ido wuteji di ele lebi sede hedidine e bawta fe hinade batuji mudi ma landin wuteji madun kabar kubal
en fonction des nouvelles circonscriptions administratives
dido kabaruji fodo mbay do bembe amé andé to do page Facebook kanyo compte Twitter studio tamani kanko général kumini do kabaru sirriji lamunke dedindi mum no deta Moussa Diawara holitam wede wattu jono sariya nangi mo tafen fa daño ko be landi mum procureur tribunal commune nayo do pomoko do kanyun nangi mo wattu jono fa be o lande hono journaliste majjuno do mum no deta Birama Touré mo yitaka fa handen holitinde wiide ko nayri bangal le leedi ni kanya fa yottio le ngalure bomako de wakkari fa taw so bandiyagal wadi kambe mangal paden be jaati koyde mabbe tawete le hen hono paltobe yimbe dati be fa yottio guykaji goddi kase fu koyde mabbe tawete le hen ko nayri bangal lami be bi hi hono ngado do golle ka fu be bi e be jogi hono seriya ko nyangata don fa kebe famsaade kedde Mamadou Sama Seku
bandiji didi andita be jaati le wujugol mutu mo wido mudun na do reso ngaji di nati juudi seriya nyande alal bare bomako do goto be do bandiji ɗi anditama yo suka police motulaka jaati jande o ɓiyon dunno major police goto hulitama wiide yo caggal jukkugo to janggire police aɓe toon woni ko totta yimɓe saria to gaw toon ley saha leydi ndi hulitama wiide habitiɓe ɓe nangi bandiji mawɗi neɗɗon dibaro iwde e gollirde police an hakkunde ɓeɗo bandiji ɗi e wimaɓe balɗe seeɗen fadde nden to kalawankoro toon police debbo goto husi musrede moto makko hulitama wiide jeeliɗo noon wujjude moto makko o yo dunno maggal paɗe gollirde homoni nde kabaru saria police aɓe anditi jaati bonandaji yogaji ka kanko contrôleur général Joseph Doumbia hulti wiide ko hulita e dow beeɓe andeɗe police goto tawrama e bandiji gaɗɓo hippugol to gaw toon wona gonga faccititi wiide soni bonandaji hulitama jaati hakkika to maɓe toon kay jukkoje na huncana hoore kala wattu suɗum gondinama
hollitindi wiide hono kona iri bangal kammu soɓami fa fuɗɗi leleydi meɗen ndi wala fuu dulluɗo wiide du ɗum woni hono kammu so fuɗɗi ɗati gonɗiɗo Bamako ɗo a tawan kewan pep ndiyam goriyaji goɗɗi an toon a tan asatake fe saabi de ɗiɗo goriyaji yimɓele ɓe kañe jaati juppata leyen tunele muɗen kañe ko nande muɗum fa keɓen famtare fa nde keɓɗen Mamadou Sama Sekou
caggal iwole wona fi heftagol yaralla le dende kewɗe Bamako iwre jikorani yaade sabal bugu yo kabaru goto jammeji tunniɗi
lo jikoroni para ɗo so kammu toɓi lawol fuu wala booli amen ɗi fuu neɗɗo wawa yaade e muɗum saabi min ngala fonci ji fuu ɗum ndiyanɗam ɓe torto nde kammu toɓi ɗo fuu komo fuu hoore muɗum dartata ndiyan ɗan yaltande bulɗi naato e faale duumaji
yimɓe wi ardiɓe commune ngaji ɗi kamɓe hinnade jogola ɗiɗo booli ɗi yo yimɓe mairie e kañe jamare nde keɗena madame mayga Zainabou Zerbo kankoni maire Medina Koura
wakkatiji mairie o ɗo golle mum won hen jaati saabi jama o kañum hani miccintinde mairie o wakkati fo golle muɗum wiide nokku amen o tiɗɗi Allah ana hen ka hono ko woni ley dene moɗon na ley buli moɗon kay ɗum kay golle jama o kañum jaati de
ewi horojo fedde humaninde haɓo talkaku e kañum ndenagu hawalu Moussa Traoré Loly Robbil dabareji ɗiɗo tellaji ɗi ɓe imadara dental jamare nde yalla tundele nattima Bamako ɗo
mi anniya an yo natude galle fuu dara kalisi yalla mbiɗa heeɓa diɗɗude laabi ɗi mi asadu fonceji ɗo taweten ndiyan ɗan ana wawi ɓettorade
fodde yimɓele hinno kabaru muɗum no haniri cennam Bamako kay biltaki ta fuu
giɗo yo neɗɗo mo mbawɗa haalande sirri maɗa tawe ɗum yaltata fe no yoga e yimɓele ɗo Bamako ɗo kolitir wiide le majjon duɓe mbi ɗum wawi wadde jilli ɗi tekka hakkunde moɗo fa ɗum laato en ɗam na ko nandi e muɗum ɓe mbi jilli ɗum hillaka an e jomuɗo ne jeydana ɗum hillaka on iwata nokku goto Mamadou Sama Sekou
Dawda Kamiso koye e Moussa Camara yo guiyiraɓe ɓoyodirɓe sanne guiyiragu mabɓe laatike sababu fandaji mabɓe laato gotum
guiɗiragu amen o suudu lekkol tomin puɗɗi saabi guiɗiragu yo hoolare noon kanko datta classe amen o wakkati fuu min jokki e makko ile ɗon homo fuu e amen andi a dara yaade yesso ɗon saabi mbindi guiɗiragu o
ewi yimɓe finatawa guiyiragu yo gelli hakkude yimɓele ɗiɗo mo ɓillaki feewi sakiraɓe mo fanda lende ɗum wona hakkude mum en ewi Mamadou Ben Chérif Jabate guiyira wala fiɗo haaɗi
quand on est bien formé à la vie
sa laatiki neɗɗo biɗaɗo a tawa aɗa wawi guiɗiragu sanne saabi ko ɓuuri hewde fo guiɗiragu sihi wala hen to neɗɗo iwata du wala hen
laatade gorko ma debbo wala fe kabaru guiɗiraku ɗum haɗaka jaati ko ɓuuri hewde jaati rewɓe yogaɓe kay ɗum ɓuuri yidde
worɓe kañum ɓuuri rewɓe wawde marde sirri debbo marata sirri sanne nana ɗum saabi mbiɗi min kay guiɗiraɓe worɓe ɓuurmi yidde ndina guiɗiraɓe rewo
ka ɗum fu tawade yimɓele yogaɓe ko hulti wiide jigue mum en boni sanne wonande guiyiraɓe mabɓe sowona ɗum no wi lolliɗɓe sosologue en guiyiragu hakkika kay yo pabodiral fi sabillahi saabi jomum en ndenti e jaam
hollitindi wiide jaran kabaruji meɗen coronavirus kenya ɓe mbi yimɓele tato ñaw o yiya e muɗen yimɓele joyon kañum gondi samtanaɓe wala fo keddiɗo ley hollitiwde heɓɓe ñaw o le leydi meɗen ndi yimɓele uyinaye sappo e nayyom e temeɗe joyon e capanɗe jeegom e jeegoyom yimɓele heddiɓe ley hemɓe yo temeɗe joyo e capan tato e goho yimɓele samtanaɓe yo uyinaye sappo e tato e temeɗe jeenayom e capan tato e jeenayom e jaran kabaruji meɗen coronavirus min jooto heɗade heƴamen jowi coronavirus wakkande ñaw o natno le leydi meɗen ndi sottoɓe dihel hydroalcoolique fa yetto maskiji ɓe ana keɓanno ley hen kalisiji sanne ka wattu joni ɓe kolliti wiide yimɓele sodoɓe ana gondi e tannude koyeɗe ɗum e tawede fo woɓɓe mabɓe kay mbihi ana keɓa ko woni e gueɗu muɗum en fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sekou
Bamako ɗo jawɓe maskuji e kañi ko wiyete gel alcoolique ani kewili lumoji dow ɗati yeeso bankiji ko nande mum en ka ɗiɗo wattuji ɗi kay client ɓe na famɗi sanne e wiɓe do njeyobe
bo sisa saniga
kiliambe natani ko de jati ka yoga be na soda masuji di batte cholla e kay dun nyako bido watu mu nyaw o yiru non sonne de mbaw na yidi ko hewi e lenyoloma de non wor hebdu fa kunaji di ka wakat juno da fo jamara ne bonno masuji de non watu mu dun jago amane yiru non sonne ka su bangal jelle idro akuli ko kay kiliambe torta fi wona fi hono ndan su ngonga hale jama o natani ko de sonne ka non le gulido yogaje kuma ni be kabaru cellal be kayna jukiti larwude ngule fu yimbe e kala ngarobe nokuji mabbe di wajimbi na dun bonugol maskuji di kedena fatuma da ko ni golla wole su dogotoro meri ngalure bamako
imo ngam na namu luga
kala ne to na to ga enne ngule fu jomu yewtete yo golle mu gondi gila e fudode nyaw fa hande dun min gondi hen fa wattu nyaw otim e wi dogotoro be yonku rabondiral nyaw o butige datigi sababu lumuji zel maskuji ko nande mun en wutige sane leedidi
tama odo andani dun
kabaru gota ana wonno do WhatsApp to le odo kabaru MB jamarnde fedde FMI nde ana wondi e wallude yimbe lebe ko yaata ujunere temere joyi kalisu dollar le lebbi tati be mbiyan danya do nyudira dun nabe le beme ande de wakkani min landino lawo mali onde be mbibe andana dum hunde be mbi dum iwray to FMI to du wattu joni be ngadino dango fode jamarnde wattana hore muude hakkille do katten bete hande do kabaru jume de joyi do coronavirus yi wattu goddo
Studio Tamani. Studio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Grabe ndaram fa nokko noddirte do nyonawri le region segobe collectivité de misilma monde antone dum le misidde je burbi fu boyde le leedi meden di wattu jono de do misidde an wonte bonde le o do nokko nobe collectivité do latik sababu so kanko ministre commune do kabar fina tawale leedi do yottu yile o do nokko o yide lamu kobe wonbe tombe fa do to yelano misinde han mo entinirede micciti de winde do misidde hebino jenar hitare 1983 le leedi tirkindi idum e misidde je burbi fu boyde le leedi meden se urude ngardan le bafula be commune ngaji gondi le sahal bafula be be yimbe len jaddam kani en nangata hono halfa maccube gondube toru ton maccube non be kulitiri wiide kayen non kabaro yottirimi do wiama jeno wobbe kasen du anan gondi e landere ton tiagal mudu nabete le odo kaso bafula be micciti den wirle odo nokko kabaro maccuda ko be bi dum heewi ton sembe nyalawma hande no sanne juju gondo to wiama hayfi kibe wiide be kadi hono maccube wobbe ton be rebde gese mudu sabbe de be bi gese de kambe ji se yurude ngardan faado korodo yimbe len jiyon barminama le hen taton wobbe kassen yo militaire en didon be ngoni civil en on galgadre yimbe len jiyon barminaba le o do nokku militaire mangal pad en barminaba wiyama be jabe hayboyde yimbe len jabe nanodi lumo nokku no dotto dinanguru idum li lamu dum woni koro holitan wiyede wattu jon o yimbe le be ebe ton hollitinde wiide ko nayri bangal barmu be do no gondi e sawrede no be kollitir wiide be do yimbe len jaade e mobilaji fama idi dum woni armée mali o kany e moto ngaji de ko tati duyama tati e jaade mudu non be kollitir wiide le o do nokku sekrat do katten bete hande do kabaruji meede di min joti on sane hedaade heju jame bi do kabaruji foroba hebdu do beme amé ande to so ñoy www.jotamantober.org no noddimi do numéro amé via mo mère mère mo andu don fande fande e fi no konande do no do e ser yewtere meede de an wodi wassalam alkamisare fu yotere meden de do sukabe yowoto ko sukabe gollana fa yotto torraji ngatti de fiwde sukabe bete aljumaare hande ngaram filita do de do yotere wotere holitindi do bomako do ko sakiti ko an taykite sane sukabe an majje likede leedi ndido dum wondi e taykitede le on do wattu fu kambe sukabe wotnaabe wonbe le nokkobe ngadi no dango fiwde e lamo tinno dane dabereji ko fiido hen sab de nyalawma hande dum wembi ni sanne fa keben famtare ngare kede ko kanko no dirtet ablay kasi o fonni en do hen
yewtere sukaɓe mal
cukoloy ndewoy tatoy duuɓi joyi fawarde duuɓi jeegon kañum en woni ndeniɓe e wayde wujjede yontere ɓettine nde wujjoɓe sukaɓe ɓe commune 5 ɗo woni koɓe nanga 4ème arrondissement torokoro bugu ɗum woni talatare ɓettine nde paabotoɗo wuyɓe ɓe ko o nanga so ɓilla ko commissariat to o wihi suka fuu gujjaɗo 10,000 mo heɓata e mum suudu batirdu sukaɓeɓe wi ana darda laamunkoɓeɓe ɓeyda fa hande soobe e rende sukaɓe nun chérif haydara hoorejo suudu batirdu sukaɓe ido golleji fu minen ka e hail amen bandiyaku e nguyi ka mawgono sabi beldo yimbe be gujjan suka be batte fa be ciorta dum jawdi be darta hen ti yonki amen min kuliti dum hambe hollede be doni ministere embe e lamun ko yewira golle obe golla dum no hani gullirede ni neno paabo amen woni projet an we save children e li golle amen o min gon chabal jaati golle dum ton humani haybudi yalla suka be fadi toñe e fadi ko boni fu heba dum li on don projet fa hande min jehi min joyi ministre de la securite min ji ministre de la défense kany e ministre de la justice fu min kayili wiri du sara be wakati jan jeebo suka be sanne suka be ne kaani fijude tawe ana yiye dum watta sababu so be deeno neno humu fona hani de darade woni laamu o e sara be suka be fu
kabaru antere
suudu mawdu battirdu sukaɓe hokki ɗerewol hoorejo gouvernement meɗen ɗon docteur Choguel Koukara Mayga e ley gonɗon ɗerewol eɓe paccita hono fuu ɓe jiɗi waɗe yalla tiiɗe allaji jande sukaɓeɓe ana ñifa ñanno hoorejo gouvernement o ɗon docteur Choguel Koukara Mayga ɓamaniɓe aadi wiidu waɗan fuu no wawi wadde yalla examen ngaji ɗi timmoɗe hitande nde ana gaɗa leydi bafulaɓe ndi pikkiri mawdi ana wondi e wadde ko wowno waɗede hitande nde fuu sukaɓe iwde lebbi tati warde fa lebbi debe e sappo e jeenayyi ɓe woni pikkotoɓe nin ɗon pikkiɗi balɗe joyyi ɗum anni wadde ɗo e golle o fuɗɗude hoorejo dogotoro en ɗumni centre de santé o mo wihi du wala fuu ɗoɓe kalali e radio ngaji ɗi yalla golle o ana yaara yeeso o holliti wiide du o rowanden ko pikkiri ndi gasali sanne ko ɗum saabi bini sukaɓe hewɓe mayde ley hitande nde
yewtere sukaɓe man ɗum wonno